waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Taliyahan hore Nick Caldis ayaa sheegay in mustaqbalkiisa saameyn weyn ay ku lahayd taariikhdiisii hore.
I think my heritage, my culture, my upbringing have all had an enormous effect on who I am, what I am and
waxay ila tahay asalkayga, dhaqankayga iyo meesha aan ku soo koray inay saameyn weyn ku leedahay qofka aan ahay, sidaan u arko adduunka. Himiladayda, aragtidayda lama dafiri karo in halkan aad ku kortay iyo meesha aad ka timid inay qayb ka tahay DNA. Iyagoo ka soo guuray Masar oo soo degay Australia ayaa waxaa saaciday xaqiiqda ah in qoysas badan oo degganaa xaafadda Merrickville ay iyaguna ahaayeen soo galooti. Laakiin Mr. Khaldas ayaa sheegay inuu markuu yaraa ku wareeri jiray dhaqanka sport ee Australia.
I'm not fond of cricket and I struggled to watch it for any longer than about half an hour and I know people will frown at
ma jecli ciyaarta cricket. Ma daawan karo in ka badan 30 daqiiqo. Waan ogahay in dadku ay ka yaabaan, laakiin taasi waa wax jira. Markaan 12 jir ahaa, hadii aadan horey u maqal cricket, waa adag tahay inaad ku bilowdo da'daas. Mr. Caldas ayaa sheegay inay muhiim tahay, maadaama aan ahay aabba soo galooti ah, inaan caruurtayda ku barbaariyo halka ay ka soo jeedaan.
I've done my best to have my kids and anybody else who'll listen to me be completely ignorant of where they've come from and where their roots are. Just to be aware, we're not all going to be experts about some other part of the world.
Intii tabartayda waan isku dayay inaan caruurtayda iyo cid kale ee i dhageysataba in halka aan ka soo jeedo ogaadaan. Waa lagama maarmaan in waalidiinta soo galootigu ay caruurtooda baraan halka ay ka soo jeedaan si ay u fahmaan una garowsadaan waxa waalidkoodu uu soo maray. Waxaan rajaynayaa inaan aniga taas sameeyey. Mr. Caldas ayaa sheegay in sida adduunka uu arko ay ka timid halkii uu ka soo jeeday iyo halka uu ku koray.
I'm probably as Australian as the next guy, but I do have roots elsewhere.
Waxba kama duwana Australian-ka caadiga ah, laakiin meel kasta ayaan ka soo jeedaa. Taas ayaana iga dhigtay qofka aan ahay, waana wax fiican.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au xariijin soomaali.